Utasema mkononi ajai Oya noma Uidemu afai Kubwa zima Nimechoka achoki Kama moto Nilimuashia Sokitoto Niliuchochea Sio gogo Zeni inapepea Oya tanesto Nilijua na uwa Utachoka wewe, unalia wewe. Utachoka wewe, unalia wewe. Utachoka wewe, unalia wewe. Utachoka wewe, unalia wewe.
Paka mbele na sio mbele paka bongo eh Usiki kwa bongo Wabongo, 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 wabongo Wachago, wabongo Wasizo, wabongo Masozi, wabongo Nasanga, wabongo